Yahaya sura sappo e go'o, aya sappo e jowe ɗiɗi, yaaki cappande ɗiɗi e jowe ɗiɗi. Yesu waltini ɓerɗe Maryama e Marta. Nde Yesu yotti, tawi ɗum yaadake ɗum ɓuwi li'aajaru balɗe nayi ƴaɓɓiiɗe. Hakkunde Beteni e Urushalima hewtaayi mil ɗiɗi. Yahudanko'en ɗuɗɓe ngari to Marta e Maryama ngam ɓe mbaltinanaɓe ɓerɗe dow mayde sakiraawo maɓɓe. Nde Marta nani Yesu e wara, o yahi ngam o taɓɓoyoomo. Maryama bo jooɗii to wuro. Marta taɓɓii Yesu wi'imo, Moodibbo, daa a ɗonno ɗo'o, daa sakiraawo am maayaayi. Ammaa emi anndi koo jooni fuu kotoriiɗaa Allah o hokkete ɗum. Yesu wi'imo, sakiraawo maaɗa ummoto kadin. Marta wi'imo, mi anndi o ummoto nyalnde jaango, nyalnde nde mayɓe ummoto. Yesu wi'imo, min woni umminayɗo mayɓe, min woni kokkayɗo yonki. Koo moye kooliiɗoyam, koo o maayi, o fuɗɗitay o waɗa yonki. Koo moye gooduɗo yonki kooliiɗoyam, to o maayi o halkata. A jaɓii ko mbiimi? Marta wi'imo, Moodibbo, mi jaɓi, aan woni Almasiihu ɓiɗɗo Allah, mo ɗum wi'i waray nder duuniyaaru. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o, en nani Iisaa Almasiihu yottake, ammaa o tawi ɗum yaadake ɗum ɓuwii li'aajaru balɗe nayi ƴaɓɓiiɗe. En nani bo, o tawi Yahudanko'en ɗuɗɓe ngari to Maryama e Marta ngam ɓe mbaltinanaɓe ɓerɗe dow mayda sakiraawo maɓɓe li'aajaru. Aaya cappanɗe ɗiɗi wi'i, nde Marta nani Yesu e wara, o yahi ngam o taɓɓoyoomo, ammaa Maryama jooɗii to wuro. Nde Marta taɓɓiti Yesu, sey o wi'imo, Moodibbo, daa a ɗonno ɗo'o, daa sakiraawo am maayaayi. Ammaa emi anndi koo jooni fuu kotoriiɗaa Allah o hokkete ɗum. Ɗo'o e tabbitinana'en Marta e woodi hoolaare dow bawɗe Allah. O tabbitini annabi Iisaa e woodi bawɗe dow mayde. Ngam o wi'i annabi Iisaa, Moodibbo, daa a ɗonno ɗo'o, daa sakiraawo amin li'aajaru maayaayi. Ammaa fa, koo nde o maayi, mi tabbitini koo jooni fuu kotoriiɗaa Allah o hokkete ɗum. Bandiraaɓe am, iri nde e hoolaare Allah yiɗiri en hannde. Iri ɗum iimaanu Allah yiɗi diga nder ɓerɗe meeɗen hannde. Marta tabbitini Allah e woodi bawɗe dow mayde. Marta tabbitini Allah hokkata yonki e mo bo woodi bawɗe o wartiraki. Iri iimaanu ko iri hoolaare nde Allah yiri en enen hannde wonɗon. Tabbitinen koolooɗen wiiki hanko jeyi bawɗe dow koo ɗume. Bandiraawo am, a tabbitini in Allah hokkata yonki, hanko bo jaɓataki. Marta, koo nde sakiraawo muuɗum li'aajaru maayi, ammaa emo woodi kammunde, emo woodi hoolaare wiiki Allah joomiraawo waaway umminki mo diga mayde. Ngam non o wi'i annabi Iisaa, koo jooni e sakiraawo am maayi, mi tabbitini ko toriiɗaa Allah fuu o waɗay ɗum. Ɗum e holla en Marta e woodi iimaanu cembiɗɗum dow Allah joomiraawo e bawɗe muuɗum. Aaya cappanɗe ɗiɗi e tati. Sey annabi Iisaa wi'imo, Marta, fukkitin hakkillo maaɗa, taa wannu, sakiraawo maaɗa ummoto kadin. Aaya cappanɗe ɗiɗi e nayi. Marta nooti wi'i annabi Iisaa, emi anndi o ummoto nyalnde jaango, nyalnde nde mayɓe ummoto. Aaya cappanɗe ɗiɗi e jowi, yaaki cappanɗe ɗiɗi e joweego'o. Yesu wi'imo, min woni umminayɗo mayɓe, min woni kokkayɗo yonki. ko moye ko liɗo yam, ko o maayi, o fuɗɗitay o waɗa yonki. Ko moye goduɗo yonki, ko liɗo yam, to o maayi o halkata. A jaɓi ko mbimi. Aya cappanɗe ɗiɗi e jeweego'o. Marta wi'i annabi Isa, Modibbo, mi jaɓi an woni almasihu, ɓiɗɗo Allah, mo ɗum wi'i waray nder duniyaaru. En nani no aayaaje ɗe mbanginirta imaanu Marta dow annabi Isa. Nde Isa almasihu wi'i Marta, sakiraawo maaɗa ummoto kadin. Marta e nyuma, o ummoto ammaa sey nyalnde darngal. Marta wi'i annabi Isa, nyalnde ɗum umminta mayɓe diga mayde, sakiraawo am ummoto. Sey annabi Isa wi'i mo, min woni umminayɗo mayɓe, min woni kokkayɗo yonki. Ko moye kooliɗo yam, ko o maayi, o fuɗɗitay o waɗa yonki. Ko moye gooduɗo yonki, kooliɗo yam, to o maayi o halkata. A jaɓi ko mbimi. Sey Marta wi'i annabi Isa, Modibbo, mi jaɓi an woni almasihu, ɓiɗɗo Allah, mo ɗum wi'i waray nder duniyaaru. Bandiraawo am annanayɗo hande, a jaɓi ko annabi Isa wi'i ɗo, a tabbitini ko annabi Isa wi'i ɗo ɗum goonga. A jaɓi wiki annabi Isa woni kokkayɗo yonki. Gam o wi'i, min woni umminayɗo mayɓe, min woni kokkayɗo yonki. Bandiraawo am a jaɓi ɗum. Min kam, mi jaɓi, mi tabbitini, mi hoolake, annabi Isa woni kokkoyam yonki kire'ata. Ma'ana, hanko woni mo Allah waɗi hisnayam diga hakke am e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Nden bo o hokkayam yonki, mi joddo e Allah nder wuro muɗum wato aljanna ɗum haa abada. Gam o wi'i, min woni kokkayɗo yonki. Bandiraawo am a tabbitini ko annabi Isa wi'i ɗo ɗum goonga. A jaɓi wiki annabi Isa woni kokkayɗo yonki. A jaɓi wiki Allah joomiraawo hokki annabi Isa bawɗe umminki mayɓe diga mayde. A jaɓi wiki Allah hokki annabi Isa bawɗe hiitaaki duniyaaru nyalnde darngal. Bandiraawo am sey paama wiki Allah joomiraawo yaadake hokki annabi Isa bawɗe umminki mayɓe diga mayde, o bo hiitooɓe nyalnde darngal. A jaɓi ɗum ɗum goonga. To a jaɓaayi ɗum, ɗum moye woni kisnooma diga hakke maaɗa e kiita Allah garayka nyalnde jaango. To a maayi, ɗum moye woni umminayɗo ma diga mayde nyalnde darngal. Bandiraawo am nyumu dow ɗum. Amma min e Marta e fuu kooliiɓe annabi Isa, min tabbitini, min koolake wiki annabi Isa woni almasihu, cuɓaaɗo Allah, kisno ɓii Aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalnde jaango. Min tabbitini wiki annabi Isa woni almasihu, lilaaɗo Allah nder duniyaaru ndu'u, gam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Yaaki wuro Allah wato aljanna. Minon min gaɗi imani dow ko annabi Isa wi ɗo ɗum goonga, ɗum tabbutuɗum. Wiki Isa almasihu woni cuɓaaɗo Allah, umminayɗo mayɓe e kiitotoɗo nyalnde darngal. Annabi Isa ɗawti wiki, ko moye kooliɗo yam, ko o maayi, o fuɗɗitay o waɗa yonki. Ma'ana, fuu kooliiɗo annabi Isa, ko o maayi, nyalnde darngal, o ummodoto e yonki, yaaki wuro Allah wato aljanna. Amma fuu mo hoolaaki annabi Isa, to o maayi, o ummoto nyalnde darngal, ummaaki kiita nder hiite jahannama. Ko moye gooduɗo yonki, kooliiɗo yam, to o maayi o halkata. Ma'ana, fuu kooliiɗo annabi Isa, ko o maayi, ɗum hiitataako mo nder hiite jahannama. amma o heɓay nattuki wuro Allah wato aljanna, to o joɗoto nder belɗum ɗum ha abada. Bandirawo am Isa Almasihu e ƴamuma wiki, a jaɓi ko o wi'i? A jaɓi ko Allah wi'atama nder ayaje muɗum ɗo? Bandirawo am, emi ƴamma, to a wanyika Allah, to kamoye jaɓata?